Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo.
Ikiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ukorera mu Rwanda.
Mwaramukanye amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoroni Eric Bagira Ubusa basuhuza. Mu kiganiro cya none ijambo turarisangirira mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Burera gahana imbibe n'igihugu cya Uganda. By'umwihariko aha hari mu bice byakunze kugorwa no kubona ibikorwa remezo bihagije bigatuma abahatuye bambuka gusaba zimwe muri serivisi mu gihugu gituranye cya Uganda. Muri ibi bihe rero imibano y'ibihugu byombi icumbagira imigenderanire ku baturage b'ibihugu byombi yabaye mibi. Muri iki kiganiro murumva uko abatuye mu murenge wa Kagogo bagenderana n'abanyayuganda uko byahoze uko bihagaze ubu n'ibyifuzo ku bahatuye. Imibano y'ibihugu by'u Rwanda na Uganda yatangiye gutosekara cyane kuva mu mpera za 2017. Buri gihugu gishinja ikindi ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Muri iki kiganiro twari bugire n'uruhande rw'abanyayuganda tukumva uko babona iyi migenderanire ariko ntitwabashije kubabona. Nakwibutsa ko ku munsi wo kwibohora ku nshuro ya 24 umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yategetse ko abari basanzwe bambuka imipaka bajya gusaba serivisi babihagarika yanga ko bahura n'ingaruka mbi. Reka dutangire mbumvisha uko yabivuze yari mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda.
Abatuye ku mipaka rero hari ikintu kimaze iminsi numva mudufashe ariko cyane cyane inzego ziri hano z'ubuyobozi yize kubabwira ntawushaka kongera kubyumva kubera ko nta mashuri ari ku mupaka ugenda birometero 5-7 kujya ku ishuri mu gihugu cyawe cyangwa mu karere utuyemo ariko utuye hafi n'umupaka wa kwambuka ukajya ku ishuri ugiye ibirometero 3 aho kugenda 5 cyangwa kwivuza. Hari abana bambwiye ngo abana basiga amashuri bakambuka imipaka ngo bagiye gushaka serivisi zijyanye n'iby'ubuzima kwivuza cyangwa ibintu bitandukanye. Abana batuba amashuri ya primaire ndetse bamwe bagafatwa banyuze inzira zimwe zinyurwamo n'abanyuze inzira zitari zo nyine. Hari abajya hambuka imipaka bajya kuzana ibiyobyabwenge baje gucuruza mu Rwanda cyangwa amayoga za warage n'ibindi. Ndabibwira mwebwe wenda ntibihari byinshi hano ariko ndabibwira kugira ngo aho biri babyumve n'abari ku mipaka baranyumva. Ibyo ntabwo ari byo. Nta n'umupaka twambuka ngo tujye kubona serivisi ziruta izo dutanga hano mu Rwanda. Ari mu by'ubuzima, ari mu mashuri, ari mu ntibikwiye rero ababyeyi muhana abana banyu ariko n'abo bana ubwo nabo baranyumva ariko icyo nasorezaho kuri iyo. Ndabasezeranya ko tugiye gukora ibishoboka byose. Izo mpamvu zikoreshwa zituma abantu bajya kwambuka imipaka bakajya ibintu bibiri. Kimwe, baza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bajya kwambuka bashakisha hakurya y'imipaka babibone hafi y'aho batuye yabo. Iyo ni inshingano ya mbere dufite. Kandi nk'uko nanabivuze, aho bitari mujye mubitwishyuza tumenye impamvu bidahari, warangaye ninde, nidusanga nta warangaye kandi dusanga bihari ubwo tumenye ngo ikikwambutsa ni ikindi.
Tumaze kumva ibyo, ijwi rya Amerika yagiye Kagogo kureba uko byifashe. Uyu muturage aratangira yereka ijwi rya Amerika aho ibihugu byombi bigabanira.
Aha ni mu Rwanda, hariho agace gatoya ko mu Rwanda, ariko iki gice cy'ikibaya kinini cy'urutoki ni cy'Ubuganda.
Hano gutya muri ibi bice?
Muri ibi bice uri kubona yuko hano hari ikiyaga, iki kiyaga cy'Ubuganda cyitwa Nyakayumbu. noneho hariya ni kirakigo ni kibugana naco hari hariho primaire na secondaire
uravuga amashuri abanza na yisumbuye
hari ukubona rira batiri rifite amabati y'icase dore ni ikindi kigo hano cyangwa gifite amabati atukura hano nacyo ni ikindi kigo cha primaire
naho ni mu Bugande service musabayo cyane nizihe
bo service dusabayo cyane mbese ubwo kubera yuko abashiki bacu bashingirwa yo biba ngombwa yuko natwe tubasura nkaho hari bashiki bacu na bene mama mbese ni ukugenderana cyane
aha kugenderana biracyemewe none
cyane rwose mbese turaha iyi nzu ni Buganda ndani
iyi ngiyi mu metero zingahe hafi ijana
ijana nazo ugeze aho
ubu muragenda mugasabana bisanzwe
cyane rwose urubona n'abantu bari guhora hari ibishimbo hari ahinze
Nukuvuga ngo ushobora gusangamo abanyarwanda bagiye muri Uganda
cyane rwose n'ese nko kuja nk'ano hepfo ntibisaba kuja ku mupaka kuko umupaka gurakomeje kugeze mu irepfo mu zirantu hirya hiki
uravuga umupaka rusange wemewe
cyane
urahoze
muraho
yego yego
twaza mu byumare turi kubaka
Enje nitwa Eric ndo umunyamakuru wa radio Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika BBC
oya Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika ndacavuga ro
nuko rero twari turi kuganira na bagenzi banyu ku mibanire hano bambiye ko n'ubu ngubu hano ni muri Uganda hano turi mu Rwanda mubanye mute mwebwe
twebwe nk'abaturage dutuye tuvide nka kagogo ku giturage n'ikindi muri zigombora zanga duturanye nta kibazo ariko iyo umuntu arenzane akagira hano igisoro baramufata bakamuca miliyoni ebyiri z'isente byaba atazibonye bakamukatira amezi 23
izo miliyoni baziguca kubera iki
kuko bo urumunyarwanda iyo babonye bafashe umuntu w'umunyarwanda baba ni nk'imari baba babonye mbese
ni nk'imari ushatse kuvuga ikimari ngo ni nk'imari
None se ko nta munyarwanda babona ngo batamucizo sente bamufashe
byatangiye ryari byo ngibyo byo kubaca isente amafaranga
ariko mura nk'imyaka 2 nita 2003
hanyuma hagataho birakomoka hehe mwebwe nk'abaturage bamusanzwe bajya bababwira impamvu
twebwe nta mpamvu batubwira iyo bafunze umuntu barava ngo umunaciye ngo bafashe umunyarwanda kubwo nta cangwa ngo afite kubwanyuze ku mupaka ubwo yatanyuze ku mupaka rero byanga byakona baramufata kandi urabona duturanye twese baririrwa mu Rwanda tukaje wabo ariko ibyo biza bitubabaza kuba nk'umuntu kuba duturanye nk'aha uwe umuganda kiririrwe nahanga kuba kwagira muri za gisura ariko bara duturanye uko mvuga ngo barufunze umuntu ngo bamucemere n'izi nizi urumva burya kibari kibazo
byigeze bikubaho se cyangwa
nge ndumuyobozi w'umudugudu ariko umuntu mfite umuntu abo batsindanga umuntu bari nazo yagira amahirwe kwiruka akabasiga nabo bafunze ejo bari mfite umuhungu witwa Muhawe Gasiane irangamuntu n'ubira cariyo yabuze no kwaje kwishikira
mu kahe kagari mu
murenge umurenge wa Kagogo
twagiye twumva ko abantu muturanye n'abanyayuganda mwajyaga mujya gusaba yo service z'ubuvuzi zo kwiga ibyo birakomeje
n'ubu dufite abana bigayo hano ku mupaka bariga
baragenda bakiga bagataha nta kibazo
nta kibazo gihari ikibazo nico ngisho cha gisoro umuntu w'umunyarwanda ugezeyo ugeze gisoro rwego kwa ibone yo mpamvu imbere kuko aragenderanaga nta kibazo ariko kuno byabirinduzi gusanga bari gufata abanyarwanda bakanabafunga bakabaca nayo mande ugabuze bakamukatira imyaka 2 na mezi 3
nuko bera iki se abantu bajya kwiga Uganda ni bikorwa remezo bidahagije ku rundi ruhande
ibyo byo byo kuja kwigi abana kuja kwiga hakurya y'igihugu akanshi na amashuri gari kure ko twagize amahirwe hano umubyeyi wacu Kagame yatwubakiye hano turi kubaka hano bari kubaka ibyumba 2
nibwo mutangiye kubaka ubushize yari yavuze ngo aho ibikorwa biremezo bidahagije babishyireyo ariko abana bareke kuguma barenga imipaka bajya kwiga yo kuko ngo bashobora kugira ingaruka kuva yabivuga mwarakomeje ariko se hari ingaruka mugeze mugira nazo
nta ngaruka kwahuye nazo ariko no kuvuga ngo nitubona amashuri hafi abana bariga
naho ku kijyanye n'ubuvuzi byagendaga bite
ubuvuzi nabwo bawe twegereze naho hatuberaga kure urabona mu gitarane nyuma y'umusozi ariko hano batukubatiye poste de santé hano mu mudugudu kwadikanyije no gutwa karombero
yatangiye gukora se
irakora
yatangiye gukora nka ryari
mu kwa 12
izindi serivisi mwabonaga yo uvuga ngo imibani baze kuba mibi mutakibona nizi
byaraduhombeje dufite nk'abana baje Uganda kuje gupakaza yaje gupakaza akaza akagorawe nk'agasinda cyangwa se gutwenda two mu rugo ariko ubona kuvuga nta mwana w'umusore bavana ngo agiye kuje Uganda agiye gupakazayo ngo agenda azi kuko ataragerayo cyangwa se ne bavuye Uganda kugira ngo arenge gisoro atazi kuko aragera mu rugo
nk'indwara zikomeye mwajyaga mujya kwivuza Uganda ni nkizihe
ni uburwayi ubwo aribwo bwose ariko malaria na kenshi n'abagore akuza kubyarira yuko umugore n'abafashwe n'inda kujya ngo urenge ibirometero bitanu bine umugore ariko uda kiba ari kibazo kuko amanda ngahariya ni kilometero kimwe akabarengeye akabarabyaye basi
hariya muri Uganda
akabyara hano rwose
na n'ubu muracyabikoresha kubera ko
n'ubu baracyabikoresha abenshi baracyabikoresha ariko kubwo batwegereza ino poste de sante hano iratworohereza tu
ubwo ni poste de sante yahe
ya Kiringa
ya Kiringa
ariko nakayunzi turayifite
ni byiza
rero cyane rwose tubonye amashuri tubonye ivuriro basoromba twakora ibiki nta bindi rwose ni ugushima Imana
hari ikindi wumva wakongeraho mu kiganiro dusangira ijambo
cyo nakongeraho icyambere twabonye amavuriro garahano garatwegereye icyakabari tubonye abana kugira ngo abana baze barigira hano bugufi dufite n'amazi yari duhaye Kagame icyakane ikintu twakurikizaho n'icyo bita amashanyarazi gari ntago gafite ntagakomeye tu ukuntu kadakomeye n'abaturage bayikururiye ubu kuje gushaka ibyo twita gahunga ni ukuvana tukazira mu kidaho
agahunga uravuga iki dusobanura abakurikira ijwi rya Verga mu kiganiro dusangira ijambo
agahunga turavuga ni umutsima w'ibigori
agahunga
nanga si igikoma c'ibigori
none
no kuva hano iyo dushaka kuje gushesha urabona mu kida aho baturutse ngirewe ariko ibirometero bwenda twabara nka bitanu ariko ngo tugize amahirwe bakatwongera mu mashanyarazi igihe umugore niwe wafite nk'ibiro bitanu by'ibigori araje gushesha nk'aha aza abana bakora ikintu nk'igikoma
ndabona nacyo gihingwa mufite hano
ibigori rwose ubibona ni byiza ni kareke zubure
no kuvuga ngo rero mu yandi magambo murifuza umuriro w'amashanyarazi uhagije kugira ngo mutagomeza kujya muri Uganda
cyane rwose kuko rebe urabona hari kukamera ndi kukubwira hari icuma cyanzika gahunga tubonye umuriro mwinshi akagira abaterankunga bakaza bagashyira izo mashini ntabwo rwumva kwaje yugari kwaje kumara yiki impamvu ari aho badusumbye amashanyarazi tubonye amashanyarazi ashitse baza bakubakaho
urakoze rero ndagushimye
nego
mama
Arame
mura
ego
amakuru
ni meza
uraho nawe
ego
nje nitwa Erika ndumunye makuru wa radio y'ijwi rya America twari tubasuye hano mu murenge wa Kagogo mubanye mute n'abanyayuganda muri bibice
bene wacu turaturanye
ngo muranashyingirana
turashyingirana abanyaganda bari muno abanyarwanda bari muno ubwo abani bamabukwe batuye hagataha ni ba data bukwe nta twapfa kubamaguza
bushobora kwira ugiye nko mu Bugande inshuro zingahe
nuko twabonye numugezi niyo tuvo twavoma ni isaha izibwiye ntekereje ko mabuko wacu hano ararwaye ndanyaruka nkaje kumureba ubwo nabo bakaza kudusura hano
ugirayo nyoko buko hariya mu Bugande
none se badata bukwe bamwe ko hariyo bari batuye hano buharima batuye
niba mbumva neza muragenderana rero nta cyahaga
genderana hano ku mupaka ahabi ni gisoro
Gisoro bigenda bite?
Gisoro y'umunyarwanda giye baramufataga.
Aba mufata babumuzize ikizuko.
Yuko yagiye Buganda.
Bazanye ivuriro hafa hanga havubaha ariko mbere ngo mwajyaga mujya kwivuza Uganda. Waba warageze kubyarira Uganda?
Bazanye hano ivuriro hano hino ariko twabyariraga mu gitare batunanirwa bakatwohereza mu Ruhengeri.
Wowe ntabwo wajyaga uza kwivuriza Uganda mama?
Uganda habaga igihe umuntu igihagiyeyo ariko ubu ngubu umuntu asigaraje mu tukivuriza ino akaba ariyo tunabyarira
koko mono turi umupaka
ntabwo rero
ngombwa iki
ubu muduturiye umupaka tutagiye kubitarira mu gitari twaje hano ku mupaka kuko duturanye n'abaganda aba bari hano bubatse hano n'abaganda
tuvuge uvuye hano twicaye mu murenge wa Kagogo hafi na Uganda ujya kwivuriza Uganda no kujya mu Rwanda hafi ni
hafi ni hano ku mupaka ariko ushatse kwivuriza ku ivuriro ryacu tujaga mu gitare mu murenge wa Kagogo
mubona byarabahombereje iki se kuba haravutse umwuka utari mwiza hagati y'u Rwanda na Uganda
ubundi igihugu kugenderana n'ikindi byari byiza
mujya gukorera ya amafaranga
ni inshuro niyo tuyicaga ubu turarengane tugera hano tubukwambuka baturakorera udufaranga tuze turaze habana ni bari utumondi bari gukura tuze turaze habana nuko
utumondi uravuga ibirayi
ugapfa kudeyade yahirye
kudeyade uravuga guca inshuro
gucinjura
urumva ko nangira urimo rwanyu nagiye ngerageza kurwumva
urarwumva niko kudeya de
niwuhuje amahanga niwubumbye imiryango nicyo kiza turusha ibindi biremwa byose abantu tugasangira urupfu no kurama subiza agati mimpembero wibaze nawe bambe kumubano mu bantu kumubano mu bantu
Maracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo aho tureba ko imigenderanire y'u Rwanda na Uganda yahagaze mu karere ka Burera gakora kuri Uganda muracyari kumwe na Akabagira ubusa reka noneho dusura ibyumba by'amashuri biri kubakwa
abasaza muraho Ramze amakuru ndabona baje gukora urumufundise Murao mze?
Naoneza.
Ego ego. Amakuru?
Neza.
Yendo umunyamakuru wa radio y'Ijwi rya Amerika. Hano muri kubaka iki?
Turi kubaka amashuri.
Eh muri kubaka amashuri. Nduvuga ngo abana banyu bigira gahehe.
Bakunda kujya kwigira ivuga.
None rero ndabona muri kubaka amashuri bivuze iki kuri mwe?
Aya mashuri azigihe. Aje twari tuyakeneye kandi kuko nkuko kumbwiye abana bacu baje kwiga hepfi Buganda kureha mu mashiringi. Urabona ni mu mupaka nta mutekano tuba twizeye usesuye igihe abana bacu bagiye hepfo kubagaruka ariko aho tuboneye amashuri turikwiruhutsa rwose ni ibisubizo kuri twebwe
ndabona ntabwo muragera no kuri rento kuvuga ngo bigiraga Uganda no kuvuga ngo abadukurikiye barumva ko bakigirayo wenda bazigira hano mu Rwanda amashuri yozuye
ibyo nibyo dushaka ko abana bacu batakongera kurenga ipfingi cyane cyane ziko kuwa mu mipaka bitemewe bisaba kumanza kunyura ku madowani ariko igihe umwana y'infiriti yakanyura izi nzira urumva ko nta mutekano uhagije umuntu abafite uwo mwana
ndabona nibyumba nkabi ngahe
nibine
kimwe bibiri bitatu bine bizaba bigenewe abanyeshuri bo mu tugari tungahe birahagije
mu gihe ibi byumba bizaba bihari birimo birunganira bire yabyikayenzi nano hepfo kuri sozi naho hari ibindi ihendi bindi byazakurikiraho nyuma ariko ibingibi byaba bidufashije igihe byaba bimaze kuzura
ko mwatinze kubyubaka
nyine ni gahunda ya leta aho leta bipangiye niho dutangiriye kandi turi kubyihutisha kuko umunsi ubaye wa gatatu dutangiye amatafari ukabona igeze ku madirisha ejo tuzatangira guca amadirisha uburyo ku wa mbere tugomba gukumena rento yayo bigakagakurikira gusakara
ni igikorwa cyiza rero
cyane cyane twaracishimiye kandi mwarakoze rwose kuvutugirira ubuvugizi
ibindi baba hahise nk'ibikorwa remezo ku buryo bizabafasha nibihe mutarinze kujya muri Uganda
ni byinshi inabaduhaye amazi na nta amazi twagiraga
yo acigiye kingana kimwe yabonye
amazi ari kumara umwaka tuyabonye umwaka urukwenda gushira twajyaga kuvoma urabona ibi biyaga birahepfu ni muri Uganda nibyo twavomaga byuzuyemo inzoka rero urabona amazi y'ikiyaga kuyanywa rwose inzoka zari zaraturembeje ariko aho tuboneye amazi turu nta kibazo cy'inzoka kikibaho inanga tumerewe neza rwose kuvoma umugore abafite nk'akabuni k'amazi akabido agaterekaho ibishimbo yizeye ko nibijya gukamara aravoma hariya kohereza umwana wo ndukamba kamba kazana amazi
mu kibazo nabagiye mbaza abagenzi bawe kuva imigenderanire yaba mibi hagati y'u Rwanda na Uganda mwahombye iki
twahombye binini cyane ubundi mbere abantu bahano bajyaga baje gucinjura iyo mu Buganda bakanyura hano ku mupaka akagenda gakora agahaha gataha ariko ubu ngubu kuko itegeko riro kujya Uganda no kunyura cyanika kuri douane ku customu bakabanza bagusinyira jeto yo kugira ngo wambuke ibyo rero kuba ugiye gucinjura hano ngo banziriya cyanika ubone kugaruka hano ibyo byaratudindije nta mutekano bisi twagije nkuko bivuze dufite hagati yacu nawe
ariko numvise hari kitazashoboka kwera ko ngo mwashyingiranye ngo mufite amaraso yanyu nabo bafite amaraso yabo hano mu Rwanda
ibyo uvuga nibyo abavandimwe bacu barahahepfo noneho ubu tukagira ikibazo kujyayo wikandagira kandi uje gusura abavandimwe bawe abakobwa bacu bashingiweyo bishwa bacu niyo bari bakagombye kuza kudusura natwe tukabasura ariko nugiye yagenda yikandagira rwose kubera ayo mategeko yamananiza badushizeho
mu byifuzo byawe ku giti cyawe wumva byagenda bite ikibazo cyake mu kagiti
ngewe numva twagira imigendanire myiza twahingagayo nabo bakabaza guhinga intangaha rwose bibaye ngombwa tukongera tukagenderana twarimaga amasoko yabo hariya nabo bakaza bakarima yacu ariko ubu kujyayo ntabwo byoroshye.
Okay mukomeze mugira akazi keza
murakoze namwe.
Muze wowe ntabwo ufite abana biga Uganda?
Ufite abana bane.
Ufite abana bangahe?
Bane. Bane biga primaire.
Uravuga amashuri abanza?
Na amashuri abanza.
None se ubwo bagenda gute bagaruka bate?
Kwebwe ko bagenda nkuko duturanye no hepfo. Iyo bagiye Uganda kugira ngo ubone batashe ni kumva buri gihe gucha abana nica abandi ntago ari cawe.
No kuvuga ngo ubabora ubabonye?
Ngo barubabonye. Hano hepfo mwana agiye. Undeka mu bubotera w'umuganda akaba yamumena n'impanga kujya kurega byakugwa kubona kuvuga ngo ni umunyarwanda nkuko tugera hari ifo bakadufunga tugaze gisoro urumva nawe ugiye kurega utinyemo umwana wawe wote yundi kandi wende yakomeretsa cyane ntabwo rubanza barwakira neza nkuko nk'uwanyu naho anago na mudugudu dufite ubuganda bwinshi ndi kugira ubuganda ngo nze 40.
Mufite abana barenze 40 bajya kwiga mu mashuri abanza?
Ehe.
No kuvuga ngo rero niba nkumva neza nawe iri shuri nirirangira kuzura muzabavana yo bizagenda bite?
Turabavana yo bigi wabo. Kuko rero urabona ikigo cy'amashuri kiri. Urabona ikirani kure kuje Uganda kubaga nko kwihambira mbese ubwo. Ye ni umuntu n'uburenganzira bwo kuje gutangiza umwana hashaka, hakwiga hashaka ko nubwo wagira amafaranga aje muri Amerika kwiga. Ariko nkabo abana bacu batoya iyo bari kwigira hano wabo biratunezeza cyane.
Tuvuye kuri aya mashuri twongeye guterera akajisho ku mipaka y'ibihugu byombi mu tuyira tworoheje abaturage bambukiramo.
Umupaka ngugu hano hepfo urabona kira kintu babumbye cumweru ubwo biraje guca kuzamukura mugore yikoreye inkwi kazamukura abona kure gura munara
ndagubona
hari nabo bita cyane ka hepfo ho bikaza gufata gutya ubwo musozi guri Uganda ariko inyuma ni mu rutuvu ahoze ari butaro.
Nuvuga ngo rero urenze kino kibumbaro cy'umweru ubugeze muri Uganda.
Ubu uyu urengeje gukikirenge kimwe ubugeze Uganda. Noneho wabona aho ndi kugura bega urabona rano fenini. Nibwo kwa rebura kubona mukero ukabona ari kure. Ariko niho bugufi gusumba ukuntu baje kwiga no hirya.
Hirya uravuga mu Rwanda.
Uravuga mu Rwanda. Niho bugufi.
Ubu aba basaza bavuye Uganda rero.
Bavuye Uganda guca gacuru.
Eh.
Bakora udufaranga. Eh. Oya nago turabafata mu humure natwe turabatwara.
Mu humure?
Wea muumure wafuwe Uganda na cho kwa utkwara.
Kwa wafitugo wako. Kwa Uganda harike vituwa ye mze. Murao mze. Yego.
Mwiriweleza.
Yego. Nothing. Mze.
Mwiriweleza.
Nje nitwa Eric bagira ubusa ndu munyamakuru wa radio ijwi rya America.
Yego.
Ujya wumva radio ijwi rya America?
Ndayumvaga.
Twabasuye rero mu kiganiro dusangira ijambo turi kureba imibanire yanyu
y'Uganda n'u Rwanda.
N'Uganda n'u Rwanda. Imeze ite kuri iyi saha ndakubona na gahoro n'agakoni nk'umusaza.
Iyi saha kumbona na gahoro n'agakoni ni imibereho mibi no gushakira inda. Ubu nene nagiye guca agacuro nkoreraga umuntu akamutswe kurarira nubwo ntatwe nzanye ariko je zatuma ariko aha mu Buganda ibonje ntatwe nifite ntawe nishoboye.
Ni ukuvuga ngo rero wowe kuba mwakomeza kugenderana
kuko aba nibo bantunze ngifite akabaraga bampaga agacuro agacuro nkagakorera ntataha nkagaburira abana. Niyo mibereho mfite mu Rwanda. Ntabwo umuntu yashaka umuntu ngo amukorere baradusuzuguraga arakurebwa ati sinamuha akazi kandi ushonje ukarinda waje guca gacura handi kandi dusize mu Rwanda amafaranga.
Ariko ngo haraho mudashobora kurenga
kereka aho tudashobora kurenga nugiye kurira imodoka ari kugenda cyangwa yagera mu mujyi mu tabundiri ya gisoro bakagufata bakagufunga rero ugakurwa n'utwa rutunze
twarutunze ushobora kuza ukagurisha isambu bakagufungura.
Ntabwo niwe utugurisha abasigaye nubaragurishaga bakajya kugukurayo.
Byakubayeho se?
Oya.
Byabaye ku bantu bawe?
Nta muntu wanjye byabayeho ariko abenshi bibagaho bajyaga kubavana.
Tuvuge ugeze Uganda baguha karaka ugakorera amafaranga angahe muze?
Ni uguhera ku busiringi 400,000 na 3,500 kugeza kuri 5,000 gisele.
ndakubona ukuze muzehe
ndakuze cyane
ntabwo washingiye hakurya hanga cyangwa ngo
fite umukobwa uri mu bende ndarashingiye
hirya ya Kampala
hirya ya Kampala
wamushingiye yo
yajanye n'umugabo we bagenda baje kugura amasambu baratura baratunganirwa
bagusura gute rero wowe basurute
nje ntabwo nshoboye kubasura iyo bankeneye nibo bazaga
urakoze rero muzehe na mugenzi wawe nawe muvanye hamwe
itubanye hamwe ahubwo nani muramuna wanje n'ubundi
eh ni murumuna wawe
tubanye hamwe nawe bwa yari yagiye kujya ngo rebe ico ya
niko muzehe nawe utashyamara amasase
yewe
eh
je ndandi guhandira dutabu kwanje wampingaga
eh aho hingaga Uganda ufite amasambu cyangwa urakodesha
eh akaduhingaga yababegeje hakubipa kangaho duhingagaho
nabo bagahinga wacu
bonagiye gushaka ubukungu umukobwa nasaba gararongorwa ibyo nge bimarwa n'umukene ibyo byose byabaye bitagiye ayiwe ayiwe muko konagiye ibuganda muko navu ibuganda ehe no gusubira ibuganda
mu kiganiro na Esther abisezerano umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kayenzi arabanza kugaragaza uko imibano y'ibihugu byombi yari yifashe itaraba mibi
ahanini wasangaga abanyarwanda kenshi bajya kwaka serivisi nyinshi mu Bugande ubuvuzi n'abana bakabatwara akajya kwiga mu Bugande kuko amashuri yari ari mu Rwanda yari kure cyane naho abangabo ku mupaka bari ariko kugeza ubu ngubu turishimye cyane amashuri ari kubaka yatwegereye ndibwira ku kwambira abana bazaza kwigira hangaha n'abari mu Bugande bose bari kwiyandikisha bazaza kwiga mwana mashuri yegeye neza ku mupaka ikindi kugerekeranya n'ubuvuzi dufite poste de santé zimaze kuba poste de santé byiri
mu kagari kamwe
mu kagari kamwe harimo poste imwe no mu kandi kagari harimo indi poste utuno tugari ko ari tubiri dutatu tujye dufashe ku mupaka ndumva ari ikintu kishimishije cyane abanyarwanda bari kwivuza neza nta kibazo nta bakijya mu Bugande twajyaga tugira ikibazo cy'abanyarwanda bajya kubyarira iriya kuko babura guko bageraho kuri centre de santé ari kubu ubuvuzi bwarabegereye n'ikintu gishimishije cyane
nko mu kagari ka Kayenzi hateganijwe ibyumba bingahe by'amashuri bishya
ibyumba biteganyijwe ni ibyumba 4 ariko bibaye byiza byakiyongera ariko ibiri kuba ku bungubu ni ibyumba 4 by'amashuri byegereye ku mupaka
waruvuze ngo bibaye byiza byakiyongera mise numva ko bidahagije mukurikije n'ababikeneye
birahagije twebwe icyo twifuzaga kindi na secondaire izahagera kandi ku bw'ubufatanye n'abaturage na leta byose numva bizakunda byo
nabonye abaturage barubaka harimo umuganda harimo ingengo y'imari ya leta bimeze bite
ingengo y'imari ya leta irimo ariko n'uruhare rw'abaturage cyane cyane ruriho kuko ikigaragara cyo abaturage hano turabyishimiye cyane umuganda uri gukorwa umunsi ku munsi urako babyishimiye bakajya ku muganda bagatema ibiti bakabizana bagayora umucanga bakawuzamura bakawugeza aho igikorwa kiri kubera
hari igihe mwihaye ku buryo bizabyarangiye
byibuze uko twebwe abaturage tubitekereza nuko mbona urugero turimo gukora ku kwezi kwa mbere tuzaba dutangiye abana bazaba batangiye gusubira mu mashuri abigaga Uganda bazaza hano hari n'irindi shuri riri primaire kurya abana bava bakajya kwiga ni kure bazabazana hano bibe satellite numva ari kwezi kwa mbere bizabyarangiranye nabyo
abaturage bagiye bavuga ukuntu iyo bagize za gisoro bibabera bibi bakabafata bakabafunga namwe mwagiye mubyumvaho
twabyumvishijeho dukomeza kubaganiriza tubabwira ko impamvu babafataga kanini bagendaga badaciye ku mupaka yari kuyigiye ku mupaka ugafata jeto bigeze mu Uganda nta kibazo twarabagira inama kuko akenshi wasangaga benshi bajya gushaka imibereho hariya ugasanga bamwe bavuye aha ngaha bagiye kwa muganga hariya kwivuza bakabafatirayo ariko ubu ngubu twabagereje ibikorwa ubu ndumva nta kesi yari yongera kuboneka aho twumva ngo umuturage wacu yagiyeyo ngo bamufatiyeyo bari gutanga amafaranga
nta mubare mufite wenda mu gukuba ngo hari umuturage mu kagari kanyu mudafite kubera ko yafatiye Uganda
uyu mwaka watangira nta muturage wacu twari twumva iyo kesi yamubayeho ngo ari mu Bugande bamufatiyeyo kandi ndumva ari ibintu bishimishije cyane
ndabashimye ku kiganiro mu hari radio ijwi ry'America
urakoze namwe
twongeye kumushimira Esther w'isezerano uyobora akagari ka Kayenzi muri Burera mu majyaruguru y'u Rwanda ndetse na buri wese ku ruhare yagize mu kiganiro. Nshuti bakunzi badusangira ijambo ya none nahanyisoreje mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu nari Eric Bagirubusa naho butaha.
Turagushimiye Eric Bagirubusa, dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.